Wajue hizi vitu sometimes zinasaidia sana.
No lady.
Samaki na ugali. Kuna take away zenye sura ya upole, usiku nyambizi mchana sura za kilopole. Kuna take away safi ukiziona zinavutia. Kuna take away chafu kila utorudia. Take away Kinondoni, take away za Sinza, take away Buguruni, machumbi chumbi Uvinza.
El France.
Muda mrefu sio kesi, unatoa hela, take away unachukua, unaenda kula pale popote unapojua. Kula bia, take away nalipia, nini unachoofia, simu unakushikia. Take away za shivas, nyororo kavile divas. Take away za tunduma, so salama, bora nifate, take away Dar es Salaam. Take away, usile mikono michafu peku, tarisha utatapika, tutakuwaga mwe.